Kudala ubumi ubulindela zakhe. Kudala bafuna ukulahla phansi, manje sengibukile ngothando lakhe. Wamuhle Nkulunkulu wami, ngicela ubumi ubulindela zakhe. Kudala bafuna ukulahla phansi, manje sengibukile ngothando lakhe. Wamuhle Nkulunkulu wami, ngicela ubumi ubulindela zakhe. Kudala bafuna ukulahla phansi, manje sengibukile ngothando lakhe.
Noma lempilo yashisa.